Tangu mwanzo wa nyakati hujabadilika, hadi mwisho wa dahari utabadilika. Vizazi hadi vizazi sema wewe mwema, hadi mwisho wa dahari hujabadilika. Can somebody testify and say that God has not changed?
Believe.